labay iyo toban askari oo ay ku jiraan laba sarkaal ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar dhabagal ah oo ciidamada Ethiopia lagula beegsaday duleedka degmada Dinsoor ee walaayadda Islaamiga ah ee Bay iyo Bakool. Weerarka naga soo gaaraya qaybo ka mid ah walaayadda Islaamiga ah ee Bay iyo Bakool ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dhabaha u galeen kolonyo ka tirsan ciidamada xabashida Ethiopia oo ku socdaalaya duleedka degmada Dinsoor ee walaayadda Bay iyo Bakool. Inta la xaqiijiyay waxaa weerarka dhabagalka ah lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada Ethiopia isla markaana ay ku jiraan laba sarkaal oo xabashi ah, halka sidoo kale lagu dhaawacay lix kale oo ka tirsanaa ciidamada Ethiopia. Wixii tafaasiil ah ee ku soo kordha weerarkan dhabagalka ah ee loo dhigay ciidamada Ethiopia waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeenna soo socda insha Allah.